Zoro muendo omutono ogw'abasawo abakola malwaliro ga gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono, ekintu ekyeraliikiriza abakulembeze mu kitundu kino, naye ng'entabwe eva ku butabeerawo kwa kakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eyo, District Service Commission. Kati okusinziira ku nnampala w'abakozi ba gavumenti wa disitulikiti y'e Mukono, Damba Henry, abadde ayogereganyamu n'omusasi waffe ng'amubuulira ku nteekateeka eza Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga z'erina ez'okutegeka olukungaana mu bitundu eby'e Mukono eyo. Olwakazibwako erya bbalaza nono nga tugenda kutunuulira nnyo ensonga ez'okwongera okutumbula ebyobulamu mu kitundu ekyo, asinziddeawo n'agamba nti lugenda kubeerawo olunaku olwokutaano olwa ssabbiiti eno wali ekisowera mu disitulikiti ey'e Mukono, n'ekigendererwa ekyokulaba ng'ebyobulamu bitumbula mu kitundu eky'e Mukono. Kyokka asinziddeawo n'agamba nti omuwendo ogw'abasawo ogwo ogukyali omutono, akadde konna guyinza okuba nga gukolebwako kubanga enteekateeka w'eri. Kati ono agenze mu maaso n'ayongera okulambula ku nteekateeka eno eya bbalaza, n'akuula bannamukono bonna okujja mu bungi basobole okubanga bagyetabamu kubanga egenda kubeera nsaale nnyo era yaakubagasa mu kisaawe eky'ebyobulamu kubanga buli akwatibwako ensonga agenda kubanga abeerawo ku olwo. Kale kwe kubayita basitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi babeerewo ng'abajulizi buli kimu nga kigenda mu maaso.
Tuyinamu olukiiko lwetwandiise bbalaza lwe tutegeka ekisowera primary school. Kisowera primary school eri mu Nnama, naye nga olukiiko olwo bbalaza eyo egenda kwesigama ku byabulamu. Mu bbalaza eyo tugenda kubeera n'omuwandiisi ow'enkalakalira owa minisitule y'ebyobulamu Tadayana Atwine n'abakulu bonna mu minisitule y'ebyobulamu. Tugenda kubeera n'abantu bavunaanyizibwa ku byobulamu mu disitulikiti, tusaba abantu bajje twogerere wamu tulabe ebyo ebintu bye tuyinza okwongeramu.
Kati okukuzzaayo kemabeganga nampala w'abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono, Damba Henry, nga wayamu n'omusasi waffe ng'amubuulira ku nteekateeka gavumenti z'erina ez'okwongera ku muwendo ogw'abasawo mu kitundu ekyo eky'e Mukono. Bwati bwawulikise.
Tukyalina ekizibu eky'obungi bw'abasawo kubanga bw'otunulira mu Mukono ku buli basawo 10 tulinako basawo 3. Kiba kitegeeza nti omusawo gwe tuyina akola emirimu gy'abasawo abalala 2, so akola emirimu gy'abantu 3. Kati tukyalina obuzibu obwo naye era tugezaako okumusalira eddagala era mu bbanga erisaizi yeewala tulakulaba nga okuwandiika abasawo nga tweyongera ku bungi bwabwe.
Kati mu mboozi